Yeah. Doang marang.
Only his bro.
Doang marang oko under arrest. Is a console dinya game belly a press. Is a peeling bono li shoot and belly am hash. Siku sorry li kwa plan yangu ni ende sell. Juni sipo ama rappers awata sell. I swear noise ni me making eskizo the hell. Nikos ni mechimba nzilo nuka caramel. Kelele mwapa kicho daily. I need a pastor man. Wana ni look up to. Haikuanza sai. I think ilianza nkiwa kidato. Muranga high. I was the only one who knew how to roll and why. Juriza tungia forte for Leon daily die. Analiza odi mbono na chananga jaba. Odi mbono na setingi wada kile temu kwa mashada. But mbona mjuli zangi. Maswali kama odi weni star. Na badu jai shika hama. Ile time tuko mashona kwetu sijai hama. Kila time tuko kwa mbulu na kia tumeinama. Industry mejama nyoka fukio lumbi sana.
I don't like wasting my time spending days just shaking people's hands and smiling, taking selfies. Feels shallow to my existence. I have a lot more to offer than my image. I don't like being used to make people money. I feel sad when I'm overworked and that I've just become a money-making machine and that my passion and my creativity take a backseat. That makes me unhappy. If you are looking for fame to define you,
alinivutia tenje akaniambia haniamini. Siku hizi piga tenje kunishow me ndo the shit. Azum future angu we fine. Nasiati zimeriat nijuko previous cypher niacha rappers wame wet. Kwa mongo kile time afikra kwa ni left ndo nini. Juu kile time iku unfair na kasi voni nini. Ungweni macho BBS ya kusaidia maskini. Unganishe nunganishe sana sana matajiri. Domnile talingana ndo mgapi new voter. Jonye car life is a bitch yangu iku na dhuta. Na yuka fine kidunga booty shot za mtumba. Marapa wana degrees ukujadvice kwa angu kwa nyuma. Ati how do I flow? Na demiaki ananyesha. Odi how much power 60k wake and pass of fame. No don't ambitio no na die kwa sasa. Kama ilipia eni usu Mr. Skiangi kifaransa.
Always we meditate. It's the low-key. Always we meditate. It's the low-key. Always we meditate.
Naweza bonga juu yake when breaking bread. Lakini sio ni point ya kumsengenya tema liko sell. Jamaica mgeto na aminio ni mushene. I wish ninge joini demi yako buda before ni pay. Sorry man.
Only his bro.
God forgive me.